StrangerPhoenix.com.
Ukona Rachi.
You're my ringtone. Mimako sipindo iniko pindo. Nimekata na sipoe kama fundo. Matika goi goi kwenye lindo. You're my ding-dong. Yoko niko hoi yani simple. Nino queen wendo king kwenye kingdom. Na wengine misitoi sina minko. Mataka nini leo utataka. Kiko hai nishaka. Wanya kosa nishawe kapaka. Nizungu sheko fumi nataka. Na utuli mbabaka. Yuki kwa asali na faka. Shubida la penti you don't know. Kitanga mbaka niko.
Phoenix.com.